close psycho, sick of bug. The Fukanazo Zana, my back in bag. Nikabadi sota baki make a bag. The Fukanazo Zana, my shock with the bag. Najuna ni taka, divile unago pa kusema. Najuna ni taka, divile unago pa kusema. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Oh, sexy lady from the party, I want you. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Oh, sexy lady from the party, I want you. Nikapenka na nuka kukobata, lip gloss inongeza ladha. Sinajua baby girl mekudata, daichapa mba kutembe kama bata. In this part it's only you, ndaka tuzibwibe tufike hadi kwa moon. Pedi atlete my goods, ndaka tuzibwibe ndo to feel very good. Taka na jona ni taka ni vili unaogopa kusema mama. Taka na jona ni taka ni vili unaogopa kusema mama. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Oh, sexy lady from the party, I want you. Nakutaka, 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 wewe jua hivo. Oh, sexy lady from the party, I want you. Ha.